Galatiyanko'en surawol jowego'o. Onon bandiraɓe an, to on gi'i goɗɗo i waɗa hakke, onon kewuɓe ruhu Allah, sai sho'on mo dow lawol nder hakkilo. Amma pamane ko'e moɗon, to onon ma ngaɗon hakke. Mballindire nder torraji moɗon, to on gaɗi non, on gaɗi ko doka Almasihu wi'i. To goɗɗo i nyuma kanum ɗum goɗɗum, konde na o goɗɗum, imo majjina hore makko. Ko moye fonda kuɗe muɗum yi'ato ɗe boɗɗe. Nden o mantoro hore makko, gam ko o waɗi na sai to o fondi hore makko i goɗɗo. Gam ko moye dole hosha teddoral muɗum. Fu ekkitinaɗo wolde Allah, i hani o sendida fufi boɗɗum ɗum o wodi i ekkitinɗomo. To on majjin ko'e moɗon, Allah joyiratake. Fu ko neɗɗo awi, kanjum ittata. Awuɗo waɗuki ko ɓandu muɗum yiɗi, daga nder waɗuki ko ɓandu makko yiɗi, o foɗanay hore makko halkere. Amma awuɗo waɗuki ko ruhu Allah yiɗi, daga nder waɗuki ko ruhu ɗum yiɗi, o heɓa yonki kire'ata. To on shomu waɗuki ko woɗi, gam to sharel waɗi, en keɓay barka, to en alay waɗuki ko woɗi. Gam majum, fu sharel ngel keɓɗen, en gaɗan ko moye ko woɗi, ko ɓuri ma woni, ɓen ɗon tokkuɓe Yesu bandiraɓe meɗen. Dare iri bindi mawɗi ɗi bindonoymi on, i jungo am. Ɓen ɗon yimɓe mawninoɓe ko'e maɓɓe, gam ko ɗum waɗaniɓe i ɓandu. Kamɓe giɗi dole ɗum nada on. Iɓe gaɗa non gam toɓe torre gam gafangal Almasihu. Gam ko ɓen ɗon nadaɓe ma, ɓe tokkata ko attaura wi'i. Amma fuu i non, iɓe giɗi ɗum nada on, ɓe maunina hore gam ɓe gaɗi ɗum nadi on. Amma min, ko seɗɗa mi mauninta hore am, sai ni dow gafangal jomirawo meɗen Yesu Almasihu. Barka maide makko dow gafangal, ko woni nder duniyaru warti mere to am, mimma mi warti mere to mairu. Gam wala fero tirol hakkunde nadaɗo imo nadaka. Ko ɓuri woni Allah wartira neɗɗo keso. Jam Allah i yurmende makko tabbita to ɓen ɗon tokkoɓe ekkitinol go'ol, wato yimɓe Allah ɓe gonga. Mi yottinay i wiki, to goɗɗo ɓeyda wannukiyam, gam taboje ɗe godumi i ɓandu kollimi masshuɗo Yesu. Jomirawo meɗen Yesu Almasihu barkiɗina on fuu bandiraɓe an. Amin.